ipamandla baba ipamandla nkosi yami
ipamandla nkosi yami ipamandla
ipamandla
baba ipamandla nkosi yami ipamandla nkosi yami
Ipamandla nkosi yami
Ipamandla nkosi yami Ipamandla
nkosi
baba Ipamandla nkosi yami Ipamandla nkosi
baba
Amenu tonga bandewa
Sinesipho sethu
Sinesipho sethu
Matota sasinikwa inkosi yethu bo
Sasinikwa inkosi yethu
Yathi
ngaso
thina
Ngaso Siyamanamas
Sinesipho sethu
Lalela
Sinesipho
sethu Matota sasinikwa inkosi yethu
Kodwa
sasinikwa inkosi yethu
Yathi
ngaso
thina Royal messengers, afana ba masurprise. Se sinespiwo set,
lalela sinespiwo set.
Matota sasinikwa inkosi yethu bo.
Sasinikwa inkosi yethu.
Hatinga so.
Hatinga.
Oh yelele.
Siyanqamlamas.
Thina sinespiwo sethu ma.
Sinespiwo set.
Matota sasinikwa inkosi yethu bo
Sasinikwa inkosi yethu
Yathinga
so
thina
Yathinga so Siyanqamlamas
Royal sinesipho
Lalela sinesipho
Matota sasinikwa inkosi yethu
Kodwa sasinikwa inkosi yethu
Yathinga
so
thina Baba nkosi yam
nkosi yam
nkosi yam
nkosi yam
ngisize Makwaya njalo
Amo Asiwe sami La makwaya
Hapa manje yini Insizwa zami
Ayema yebo Mayesona
Kodwa royal messengers Hafana bakwa nongoma Niyawe saba La makwaya njalo Matota yini insizwa zami
Ayemaye uyesbona
Baba tumela mina bo
Tumela mina
Nyatela
baba
Baba, tumela mina
Yose fire, baba
Isani meli kwa mana
Melika Malala.